akuzonda ukuthi abantu ababi babengcono ngawe. Kukucika kude le uzothi uNkulunkulu uthini ngempela kimi? Ukuvumeleleni lokho kwenzeke kimi na? Angiqale ngibingelele ngamukele inkosini yethu eFresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Nginomngane owenza kahle kakhulu ebhizinisini. Okwathi ngenxa lokho waba nenzuzo eningi ngiqonde indodla zemali. Ungenzani ngemali eningi masuyitholile? Kusobala. Uma ukholwa nguJesu, leyo mali uyayisebenzisa emsebenzini wenkosi ukuze kusindiswe abantu abaningi ngokunikela kwakho. Kodwa kubanga sikhathi eside ekwenza lokho lomngane lomzalwane. Kwavese kwanabantu abamfaka icala, hayi ngoba kukhona utholubi ayelwenzile, kodwa babona ithuba lokuthola imali kuye ngoba yena ngesikhathi enikela ngesihle. Kwakunogala kajana abantu ababethi ewu ilahlile le mali. Icala lakhe lathathe eside isikhathi lesi elabe selimbangela ingcindezi enkulu. Owathi nangamhlase liphetha iningi kakhulu imali abeselahlekelwe yiyo ingena emaphakatheni angafanele abameli ngapha ilokhu 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 ngenxa nje yokuthi kukhona ababi abamlamela enikela ngesihle ngemali yakhe ayisebenze kanzima eyijulukela. Ongqeqe bakulomhlaba lolu hlobo longabi nabulungiswa luyenzeka kithi sonke, nakuba lwenzeka mhlambe ezingeni eliphansi kunalo mzalwane owusomabhizinisi. Kodwa nathi siyehlelwa izehlo ey'njalo uzothi awu Nkulunkulu yini le ngempela oyenza kimi. Amahubo 97:10-12. Nina nithanda uJehova, zondani okubi, uyagcina imiphefumulo yabamkhonzayo, uyabasindisa ezandleni zababi. Ukukhanya kuhlonyelelwe olungileyo, ukujabula kuhlonyelelwe abanhliziyo ziqotho. Jabulani kuJehova nabalungileyo, nibonge igama lakhe elingcwele. Ibhalo ayihlali zibeka ngendlela thina esithemba zizobeka ngayo, kodwa uma kuwukuthi njengamanje sihlobo sami ubhekene nesandla esingenabulungiswa empilweni yakho kumbe kamhla uyobhekana naso, uJehova uyakukusindisa ezandleni zababi. Ukukhanya kuzosa kuwe futhi nentokozo izokhanyisa inhliziyo yakho. Bambelela kulokho ungadedeli. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Okuyithola devotion efresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077.